to gamba nzije tugende nonsire mikona kando ya to gamba tuzanye bikonde nalinkwe size ovenda bikanga munda wafuka gusude wansubi somuchere nenyama mukuzibula waleta lumonde wanimbalavo ubongo mutima gwo muchafo wafuka balavo ubongo tunulangalievo amemvu galito gamaze muchibanyi ngatukulava nevikutano sakukali amemvu 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 gali mukala ya yeru obwavu mugongo nkutula sine chokukola ewango yagala okusula lumuntu onona eotunyiga enjala enkute nkeketa ompadde switi okimala n'emirembe gyo tegikyanzi kusa wanimbalavo ubongo mutima gw'omuchafu wafuka balavo ubongo tunulangalievo amemvu galito gamaze muchibanyi ngatukulava nevikutano sakupali amemvu 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 gali mukala ya yeru
amemvu bagamala wabamunga mwebase tetubaleka bagalyega batuge obuwanguzi bucha yadde buise tetulwana naye tukozese mitwe
bwe banonya obululu ne batusuubiza bwe batuka waggulu ne batukonkonya fe bantu ba wansi be mutulukunya naye nga biweddewo